Spider.
Westside Music Blog. Yeah, 1 2 1 2. The squad will always the most wanted. Rich Kid Barote, Sky Blood John. What's going on? Finn Shetty, the Bridge Bob and Hill. Sky Blood, let's get it.
Ndake, musifelelezi
lila zaka, lila zaka. Lila zaka,
lila zaka. Niba kuliba wone mate yami, kuliba zibesi shemo zami. Kuliba wone nilato lamina. Naziba wala pela kulinishwe, naziba wala pela kuliniwe.
Kwa wulozi most wanted. Rich Kid Barote. Art, look, mwole mundate. Moya ni mwana, sinifele zilila. Na koyaka iska kwana. Na koyaka ya kubapuana. Ni bataba zive kutie nila pela achima na wana. Bungata baba ni lele labu maswefo. Nieza hande kuno niposa katumajwe. Kacheku ni bala pelela notibashwe. Batambeta waenge sinyunywa ni mwasitantwe. Ni bata babone kamuso. Babone lila tiola mina batae batoni kupatuso. Lika nikoliza maya too slow. Naziba muteni nikoni bona mazazi ya mansuso. Baba mubali ni wasatia niti. Bakala kutikweza hande haba nifiti. Libizo laka mubali sinyeza. Baswalele haba zivi seu basieza.
Musifelelezi
lila zaka, lila zaka.
Mwalimu ndate, ndate. Musifelelezi
lila zaka, lila zaka.
Nibata kuliba mwone mate yamina. Kuliba zibesi shemo zamina. Kuliba mwone nilato lamina. Naziba wala pela kulinishwe. Naziba wala pela kuliniwe.
One more time. Look, neke babe mwaspate alphabet. Vaekeleze bupilo. Vaeze compare hande after ni before. Vaifumane ya kunto ya tifo. Profit kamukana ye inzi mwakuba ifo. Foni fita bandu waka matapa. Nizama efa mezi bala niko ni kutapa. Ninwe minu ote bali nikakula mwamba. Kono mwali vizo lao na ziba baka dapwa. Na kupaluli sinifele zilila. Nibata kuba proof kutu mwalimu ya pila. Nibata bazibe nifita eke nile nzila. Nikoba ni hapele za chwalo masila. Baba mbali ni wasatia niti. Bakala kutikuweza hande hawa nifiti. Libizo laka mbali sinyeza. Baswalele hawa zibi seu basieza.
Ndake, musifelelezi
lila zaka, lila zaka. Lila zaka, lila zaka.
Nibata kuliba mwone mate yamina. Kuliba zibesi shemo zamina. Kuliba mwone nilato lamina.
Naziba wala pela kulinishwe. Naziba wala pela kuliniwe.
But Lord bless their days. Give them years.
Ndake, musifelelezi
lila zaka, lila zaka.
Mwalimu ndate, ndate. Musifelelezi
lila zaka, lila zaka.
Nibata kuliba mwone mate yamina. Kuliba zibesi shemo zamina. Kuliba mwone nilato lamina.
Naziba wala pela kulinishwe. Naziba wala pela kuliniwe.
But Lord bless their days. Give them years.
Download it from Westside Music Blog.
Chamo Entertainment. Entertainment.
Lila zaka, lila zaka. Lila zaka, lila zaka.